radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turaho ijambo abana bashakisha ababyeyi babo harabatandukanye nabo kubera ko inzira zabyaye mahari bagatandukana harabo ababyeyi babo basiganiye umwe agahitamo kumuhara ariko na n'ubu baracyabashaka hari n'ababyeyi batazi niba abana babo bakiriho. Turaho ijambo kandi abashakisha abavandimwe babo icyo abana benshi mwumva muri iki kiganiro bahuriyeho nuko banyuze mu bigo by'impfubyi ibigo biramira bikarera bigakuza. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
rero.
Turabimbura ikiganiro dushakisha uwitwa Ngendabanka Augustin ushobora kuba ari Burundi umushakisha n'umugore we Mukanyandwi Teresa yamusize mu Rwanda subira mu Burundi hashize imyaka irenga 30. Mukanyandwi ari mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinyazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirabubayi yaravuga ko yaramaze igihe kirekire ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga.
Umva mbashakishije hari imyaka irenga 2.
Nibyo?
Ndizi mwana nza kumva mutanze nomero kuri radio.
Yego.
Nuko rero ndabumva nshakisha ufite simati nayo njyewe ngira yashakisha ndamubwira ngo azabatere mesaje.
Yego mesaje yawe twarayibonye uwo mwatumye yaragutumikiye niyo mpamvu nguhamagaye none rero mbwira iki kugenza.
Ikintu rero nifuza ari ikiganiro agasaro kaburaga nkunda kugikurikirana.
Yego.
Rero mfite umufasha wanjye waturutse i Burundi yavuye muri 1980 turashakana none ubwo ngubwo yahavuye ngo yari jere wa koperative yari uwo ahantu muri komine ya Buhiga ariko habaye karu uwo muntu mbese twari tubyaranye gatatu ariko yagiye muri 1990 umwana umwe yarapfuye ariko asize yarapfuye aragenda ageze iwabo ubwo ntagakuru kezi muri 1993 i Burundi hatera intambara ubwo ntagakuru kiwe nigeze menya ariko yambwiraga ko iwabo hari muri komine ya Buhiga haza guhinduka karusi nuko akambwira ko ari muri korovesi ya Gitega akambwira ko papa wiwe yitwaga ntakabuzemo ariko mama wiwe akitwa Kizi n'Indarejina umuntu we akitwa Pasikari Gunika akaba afite umukobwa witwa Nukwigiza Nyensi avuga ati ese ubu yenda yaba yarapfuye bwo habura n'agasirisi kikasigaye ngo tuye twavugana.
Yego.
Nuko rero ubwo nakomeza ngatega amatwi ikiganiro agasaro kaburaga ngo ndabashakisha ndababura pe hashize imyaka ibiri rwose nshakisha mbeba nuko ndakumva mutanze nomero rero kuri radio numva rero ngo mushakishirize abandi nkavuga ntese ubu nanjye yenda nimwanshakishiriza ngumva uko bimeze.
Nicyo tubereyeho reka dufatanye tuzagufasha ariko ubanze nawe umbere imfura umbwire umufasha wawe izina rye ninde yitwa nde.
Ngendabanka Augustin
mwashakanye aho ngaho mu Ruhango byagenze gute yaje gukora aho ngaho mwahuye mute?
Yari yarijera wa koperative Buhiga baza guhomba aho mbya atoroke araza agera inaha. Izina hari rugo turashakana hashira iyo myaka nyine ubwo hari muri komine ntungu icyo gihe perefegitura ya Gitarama hari muri Serire Kanka ubwo ngubwo rero yagiye hitwa gutyo ubwo ngubwo byarahindutse hasigaye hari mu murenge wa Kinazi akagari ka Rutabo mudugudu wa Nyirarubayi akarere ka Ruhango intara y'Amajyepfo byose byarahindutse.
Umugabo wawe yavuye mu Rwanda ajya i Burundi akubwiye ko ajyanywe n'iki?
yaravuze ngo ubwo perezida wari uriho avuye hongo kandi akaba yaraje yahombye muri koperative yaraje ahunge yaravuze ngo ubwo perezida wari uriho yavuyeho ngasubiyeyo ubuyenda ni amahongo nta kibazo azagira
hari ahandi washakishirije cyangwa se wagize igitekerezo cyo kumushakisha ariko wumvise ikiganiro agasaro kaburaga
numvise ikiganiro agasaro kaburaga nibwo natekereje kuba namushakisha kuko ni kure cyane ntabwo nari kugira ububasha bwanagerayo ni Burundi bataranafunga
hari abandi Barundi bari batuye aho ngaho mu Ruhango bamuzi bari bamuzi nta n'abandi bari batuye Intongwe cyangwa se Ikigoma bari bamuzi mbese iyo koperative yakoreraga yahombye mbere y'uko ahungira mu Rwanda iyo koperative yari koperative ikora iki
ngo mbizi nimba baraguraga imyaka gusa hari ndi buhiga yari akoraga ntabwo nkize gusambiye yuko yari jera wa koperative ngo agahomba agacika
ubuse niba Gustini umugabo wawe Ngenda Banka niba kumva niki wumva ushaka kumubwira nayehe makuru umufitiye mubwire uri hano mu kiganiro agasero kaburagara kumva mubwire icyo ushaka kumubwira hanyuma mbone kugera kukurikiraho
mana we abana bafite agahinda uburyo umukuru we yicara akanarira akavuga ati ngewe wakongera ibyongere ngo ngewe ngende nge kureba amubwira nti rwose ntabwo wahamenya uva baramuririra baramushaka cyane rwose abaye akiriho bakamubona cyangwa bakanamwumva imana yayikoze
ndahamya yuko nawe niba akiriho arakumva naramuka kumvise tuzabimenya tushobore kubahuza Madame Mukanyarugwe Tereza rero nagira ngo ngushimire kuba warategereje iyi myaka yose umbye kuba wategereje imyaka ibiri kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga tuzagufasha turebe niba twagera muri Karusi tukabaza niba hari umuntu wamenya Ngenda Banka Augustine mwashakanye mwabyaranye abana babiri niba yumva rero azamenya yuko Mukanyarugwe Tereza warutuye muri Ntongwe wari umugore we akimukunda akimutegereje ngaho rero ukomere ngushimire ko wumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika
mana umva namwe mana ikibarari imbere n'inyuma nyagasani bifurije imigisha y'imana iteka ryose
urakoze cyane
agasaro kaburaga
umwana w'umukobwa yaravutse ariko asanga se amaze kubwira nyina ko batakibanye nyina ntiyabyakiriye neza afata umwana mushyira se arigendera turi mu mwaka w'1990 nyina w'umwana yaratuye mu Gatsata naho se Rudasingwa Emmanuel akaba yaratuye ku Kabusunzu umwana yabuze papa we muri genocide yakorewe abatutsi yaje mu kiganiro agasaru kabura gashaka irengero rya mama we yitwa Diane w'amahoro atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Nyabugogo umudugudu w'Indatwa
ikintu kingana mu kiganiro agasaro kaburaga njyewe navutse ndi umwana mutoya noneho papa wanjye mbona kwa mukadata sinabasha kumenya mama wanjye ubwo 1994 mpita mpungana na mukadata bajyaga bambwira mu mashyamba ya Kongo nyine niyo nakuriye muri iyo ngiyo ntari umubyeyi wanjye ari we mama umbyara ako papa we yarapfuye mu ntambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 noneho ubwo ndahunga nyine nkiriye mu mashyamba ya Kongo nkurana n'abandi bantu ari bo mukadata n'abandi bafamiliye ariko ntabwo nigeze mbasha kumenya mama wanjye mbyara noneho muri 2014 nibwo twaje kugaruka mu Rwanda tuhageze ndaza kumwitaho twahasanze ndabaza ese ntabwo mwamwarabashije kumenya umubyeyi wanjye mama wambyaye barambwira ati twumvaga ko ngo atuye mu Gatsata kuva icyo gihe rero kugeza iki gihe ndababara cyane kuba ndinze mba mukuru ntazi umubyeyi wambyaye ni mama icyo nagirango mbabwire rero muzanshakire rwose muzambarize nimba yaba akiriho nimba nyumva yanzanye ahantu papa yabaga ariho nitwaga Kabusunzu kumisagara nchigahonga ho aragenda rero nako ndamenya hari nda dahari nako mbizi mjango nizamba
niki cyatumye akwivanaho warakimenye
nako nilo nilo barambiye arimba ngo yarafashe nuko batabanye icyo niba dokoro na papa rero amaze gushaka undi mugore ari naho nyine yanze arabugeze bakimwe nawe ngari mutara mwana muto cyane ntabwo nigeze kumenya ntabwo namenya ari amazina ntabwo nayambonye kamwe n'isura ntabwo nigeze nta n'umuntu wigeze abasha gusobanurira
papa wawe yitwaga nde
bambwira ko batamuzi yitwaga bidasinda nanjye
hari abavandimwe be bandi bariho aho ngaho ku Kabusunzu
abavandimwe be hari mukuru we yari afite kimura nawe yapfuye mu ntambara mushiki we ntasigaye mushiki umwe niwe twabashije kuzunguka tugiye muri Congo tumushyikiraho niwe wabashije kutwakira njyewe na murumuna wanjye tugiye muri Congo ariko ntabwo mushiki we yigeze ahari ariko ntabwo yigeze asobanurira ngo ambwire ahunda neza aho mama nimba yaba avutse cyangwa ataramumenye nzabayo cyangwa atari
umaze gukura wigeze utekereza kuba wajya mu Katsata ukabaza niba hari umuntu waba ufite umwana yatandukanye nawe ngo urebe ko yenda wamugwaho wabona umubyeyi ushakisha umwana nawe icyo gitekerezo wigeze ukigira
nubwo nyine mu gasatura nimba mwamuhazi nta nubwo ari kure yo ku muntu imana nta muntu gusa nari ntaziyo ariko icyo gitekerezo ntabwo nigeze nigira ngo mbashe kuba ntajyayo ngo mbaze
niyo mpamvu nkubajije mu gasatura ndahazi uvuye aho utuye uvuye aho ngaho utuye ujya mu gasatura n'ubu tuvuganye waba ugezeyo hanyuma ni hafi cyane nyoko wanyu uva indi mwe na papa wawe ibyo byose azi amazina y'umukobwa wabyaranye na musaza we ntabwo yigeze akubwira amazina ye
ntabwo yigeze yambwira ajije n'undi tuyitahuka tuza njye nawe se nimwetera kubimubaza arambwira ngo ntabwo yigeze abimenya ngo ntabwo amwumve
nyoko wanyu mwahunganye mujyana muri Congo nawe mwaragarukanye mu Rwanda Imana muhiri uko ridashira
yaranamfashije cyane gusa yajyaga mbwira ko nimba mbyibuka neza nari muto yari nda avuga ko ngo yitwaga Sarafina ndumva ako kajambo ako kazina ndumva ariko twigeze kutumeramo we yari azi n'amakuru ye neza ariko ntabwo yigeze abasha kunsobanurira neza ngo ambwire ariko amakuru yari ayazi ariko urumva nyine naje kumenya ubwenge we amaze kwitaba Imana ntabasha kuza kugaruka mfite ampaye amakuru nk'ayo yizewe kuri
ariko byibuze uzi izina rimwe rya mama wawe yitwa Serafine
icyo kintu nticyababigeze kunda kumbwiraho gatoyi
ariko se ubu tuvuganye wagutumayo wakubwira ngo uzahinyuze ushobora no kuhagenda umuntu yakubona mu nzira akavuga ati uyu mwana arasa nanjye ati umwana ni uwanjye ibyo bigeze ubitekereza
ntabwo nabitekereje ariko ndabona ubwenge ndumva wamugana icyo kintu ntakagombye kuba narana kugikoze mbere
none Diane w'amahoro niba mama wawe reka tumwite Serafina irindi ntabwo turizi nitugira Imana uwitwa Serafina wabyaye umwana hafi muri za 91 mwana w'umukobwa akaba yari afite umugabo bamubyaranye warutuye ku Kabusunzu witwaga Rudasingwa naramukari wakiyumva cyangwa se wabazi ko abo bantu bakundanye bakabyarana umwana ubwo nawe azadufasha tumenye niba koko uwo mama wawe yaba ariho niyo yabatana ariho kandi nabyo tukabimenya ariko reka tumwifurize kuba ariho reka tumwifurize kuba ariho nkusabe uramushakishije ugihe mutarabonana niki wumva ushaka kumubwira imyaka 30 yose ishize utaza makuru ya mama wawe utaza aho ari niki wumva ushaka kumubwira
ikintu wumva ushaka kumubwira
yego
nzi mu byinshi cyane narababaye cyane mbabuzima bubi cyane mbabaje ajije navuga ntibyibuza nurya kuba kugeza n'ubu ubuzima burimo yambuga ibanki nurya kuba mufite ari kuzajya mutura agahinda kuko nagize nkamubwira ibibazo byose bikomeye nabyo cyane ko ari nawe navuga yasabwa kunsiga nsaza kuza ngo nsige kwa papa wenda ntabwo ari kugera kuri urwo rwego ariko mubonye byibuze namubwira ijambo ryumvikana namubaza ikintu kimwe gusa cyonyine namubaza impamvu yanyikuyeho kandi gatuma mbaho nabi cyane
bikabije birumvikana ko ugendana agahinda kagushengura ugasangiye n'abandi bana benshi bakura badafite ababyeyi impamvu zatumye agutanga ntabwo twazimenya niwe wenyine uzatubwira icyabimuteye icyazana akaboneka kabanza ukagira umubyeyi ibyo nabyo muzabiganira ube wabimubaza birumvikana ko si icyo kibazo cyonyine ufite gusa ufite n'ibindi wifuza ko waganira nawe nagira ngo ukomeze gukura udafite umubyeyi ntabwo byoroshye kuba waragize ibyago na papa wawe akitaba imana ukasigara wenyine ukabaho ubupfubyi n'ubwo bwose wagize abantu bakubaye hafi kugira ngo ushobore ku kura gutera imbere ariko umubabaro wawe nk'umwana wakoze wenyine ndawumva ngushimire kuba wihangana ngushimire kuba utahakare ngushimire kuba ukifitemo ubwo w'umuntu ubukomeze kandi wizere yuko tuzagufasha twizera yuko mama wawe Serafina irindi tutazi
abayariho cyane nkamenya ko hari cyangwa ataza basi nkabona n'umuntu wambwira ko yaba yaramuzi ariko basi atakirutanye na cyaba duhagije
ntabwo azabura abumva ijwi rya Amerika batuye mu Gatsata ndetse no ku Kabusunzu bazi Rudasingwa niwe papa wawe abo mu Gatsata nabo bazi umwana w'umukobwa witwa Gaserafina wabyaye muri 1991 hafi aho akibaruka umwana w'umukobwa ariko akaza kumujyana ku Kabusunzu abo nabo abakiriho abahari bazatubwira ni amakuru tugenda duhererekanya ngaho rero Diane urakoze kuba warakomeje kuhamagara ntucike intege no kuba twashoboye kuvugana rero ibihe byadukundiye n'ubwo byabanje kudutenguha ngaho ukomere ugire umugoroba mwiza
ariko murakoze cyane rwose ndabashimiye namwe kuba mwemeye igihe cyane kandi nubwo habaye n'inzitizi nyinshi ariko ukagihanganira wakoze cyane
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga dutumikire uwitwa Uwimana Angelique ni mwene Murimanyi Pierre na Mukaroni Edisa ararangisha umuvandimwe we baboraniye muri Congo mu mwaka w'1994 amakuru afite nuko nyina ubabyara yitabye Imana asize uruhinja rukivuka maze se akarujyana muri Croix Rouge mu kigo cya Croix Rouge muri Congo Uwimana Angelique yatahukanye na se amusiga kwa nyina wabo ababwira ko abandi bose bapfuye bagasigarana uruhinja narwo yasize muri Croix Rouge muri Congo se ubabyara nawe akaba yaraje kwitaba Imana batarabona uyu muvandimwe we wasigaye muri Congo Uwimana Angelique akaba avuga ko ababyeyi babo bakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi muri komine ya Satinski segiteri ya Gitwa muri serire ya Kankunga hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubwiwe ko azagabirwa nubwiwe ko azanyagwa ntibagoheka kimwe. Nambaje Imana Alexi Bahimba Rukara yakuriye mu kigo cy'impfubyi yarererwa mu muryango wa Rutuye Nyarugenge. Icyo gihe hari uwo yateye ubwuzu ashaka kumugororera ariko ntibyashoboka. Nyuma y'imyaka 25 Rukara yitabaje Agasaro Kaburaga ngo ahure n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Nonko umudugudu wa Rugari.
Mu mwaka wa 1997 na 6 hari umuzungukazi w'umumetesi mama ni umunyarwanda yavukiye umuzungu nyagira ngo mama yavukiye Rubavu yambonye ahantu mu Kiyovu cy'abazungu ahantu banderaga bo abo bantu banderaga uwo mukecuru yavukanaga n'ubyara mama icyo gihe jenoside yari irangiye yarebaga ubuzima bayo uko bafashe nyinshi arabasaba ngo anyijyanire muri Amerika. Icyo gihe umugabo yakoraga muri woni inaha i Kigali ariko umudamu ntabwo nzi nimba nawe arimo yakoraga. None icyo gihe arambwira ati tugiye kugura mitasiyo tujye gukorera i Kampala mu birometero 120 urumva nari nahagera sinari mazi ati tuzahita tugenda muri Amerika ubwo ari umwaka w'97. Noneho mbaza umusaza wakoreraga bikora umunyanganizi kigali ati direkiteri wa Izari byanze bikunze n'imamuyoberwa agira gutya ndabaza nese muze nti i Bugande hameze gute. Arambwira ngo mva sharuka amamagara akazina k'agahimbano Rukara n'uwo muntu anzi ku izina Rukara ati Bugande wapfuye bakakurya bakakoresha ibyo bashaka bakaguhindisha cyangwa bakakurya ati uge ntigiye kukurya bakugaburira nk'inyamaswa ukabanza ukarisha mpita nibona nishe muri jenoside ibyangezeho ndi umwana mbona ndapfuye. Icyo gihe nari mvuye muri kuroje y'Ababiligi Kacyiru nari narabaye umwaka 1995 nari nje kuba muri urwo rugo kuri uwo mukecuru ari nabwo uwo muntu yicaraga akabanyaka ari nabwo nange nemeraga ariko ambwiza by'Ubugande ndabyanga anyinge misenga 5 wanyuma ngira mu maso abona ko nabyanze ambwira ati baragushuka abona ko nabyanze ariko nyine arira hari kubwa venire yanjye yabonaga hirya yesha imbere yanjye birangira ntabashije kugenda. Noneho abandi bahita bananyirukana ndasava ijinga nongeye kumutekereza nayo kugera contact ariko nanone hari abitwa kubwo navuga ngo ni ba mama wacu bari abana b'uwo mukecuru narabinginze umwe niruka mbwira ngo yabaga muri Hollande aza kujya muri Irelande ntabwo nagize ngo mbingize bamaze na Jeanne baraka. Ubwo uwo arambwira ati oya ntiyanakwibuka navuga kunyibuka aranyibuka kuko mbere naragaga inyuma za musuzi bakambwira ko bamusohoza birarangira banga kumuza nawe bo bantumyima na contact gusa ikintu kimwe cy'ejo bundi mu mezi 5 ashize nigeze namwandikira uwo muntu icyo namusabaga kugira ngo amuze na Jeanne wenda mushimire ineza yarangiriye y'ukumura muri Afurika muri ubwo buzima ndi umwana ubwana bukanza musimbo ntugire inama nabwo ntibangire inama byibuze mushimire ineza yarangiriye kuvuga ngo yarangiye kundera nzagira ubuzima bwiza. Icyo kintu nyamukuru cyo kuba namubona nkamushimira ariko hagati aho Yolanda yarambwiye ngo ashobora kuba muri politiki ngo bakorera South Africa bagataha Portugal ni ukumufasha kumusakira nabaha agafoto ke nabaha n'ayo mazina yanjye mukamubwira ariko nako gahimbano mukamushakira mugendereye ku igihe bakoze mu Rwanda mwaka w'96 muri woni 97 bakajya gukorera mu Bugande 98 bagahita mu kwambere hari bawutahamo iwabo jenensi bari muri Amerika ariko nyirizina ngo baba bari muri Portugal uno munsi bagakora Afurika y'epfo bagataha Portugal.
Ndagushimye cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga ndizera ko uwo mugira neza uzambona bidatinze ngaho rero nongere ngushimire ukomere
yego murakoze cyane imana ibaho umugisha ngirango mwana rede ikintu amaranga mayitanye kandi kanatekereje kuri titre mufite kubera umunezero kumva igihe nari maze ishakisha nimero yacyo niruka mu banyamakuru mbasha kumenya ko kuri rabiyeri bacehe bashakire kubw'amahirwe barambwe bati urayikone mana imana mwishuri baho umugisha kandi nahataboneka ibyo mwakoreye abandi nake ako nanjye nakoresha uko mushoboye abanagajerwa n'icyo ngicyo ariko nizeye ko nzanamona imana ibaho umugisha mu gihugu cyo mu ijuru murakoze
Agasaro kaburaga
undi mwana nawe wanyuze mu buzima bwo mu kigo cy'imfubyi ni Mbonye Umuvunyi Jean Baptiste bakundaga kwita Mapusi atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri akagari ka Rwedi umudugudu wa Kiruruma arashaka umuryango we bamwe mu bawugize bashobora kuba batuye mu Mutara mu Rwanda
ndashaka nima mushiki wanjye nyogokuru wanjye na data nubwo naramubona kuva navuka ariko nawe ndamushaka
none abo bantu bose bo mu muryango wawe mwatandukanye mute byagenze gute
mama we twatandukanye twatandukanye mu Rwanda aho bita Kayarondo nari nyungute ko ntabwo nahibuka neza njye amazina yaho nari mfite nk'imyaka nk'itandatu rezi kuko ni mugato wa cyane ahantu hose nagenda nagenderewe n'abaturage basanzwe wabunaniyeyange mu kigo cy'imfuzi aho bita imishoto ya Heremani
ubwo hari mu wuhe mwaka
hagati y'icyenda gatanu n'icyenda gatandatu
wari ufite imyaka ingahe y'icyo gihe
yewe imyaka itanu cyangwa itandatu kuko aho ngaho mu kigo cy'imfuzi bambwira ko nahageze ndi mu kanzu gukigande uko narereye mu Bugande
warerewe mu Bugande none se ababyeyi bawe baba bari i Bugande cyangwa se baba bari mu Rwanda
ndatekereza ko bari mu Rwanda kuko mama ne twatahanye noneho yego kuri na barimo basaba batashye nyuma
none se batashye bagiye hehe bamenya makuru yaho berekeje mu karere kanaka k'u Rwanda
nubwo tujyanye hanze kiriya gihe kubera ko turagabanye imiryango yane baza kunjyana ariko bibazanga ko ngaruka mu kigo cy'imfubyi aho nari ndi bitewe n'ubuzima nari ndi muntu ko naho bari bari uburundi we n'abarebere ngo nawe bonye ariko ikintu cyatumye tuburana bwa Burundi namaze gukura nsigaye nsanga barimutse ndabura gutyo
aho wasubiye kubashaka ni hehe ni Kabarondo wajye kubashakira he
yego kure we na mama na marume yange yari yatashoboraga mu mutara noneho narasanze icyo gihe noneho nza kugaruka mu kigo cyacyanduraga ikigo yashyize mu myaka myinshi nshoboye kuko nari namaze kwiga ngiye kubashaka nsanga barimutse ariko nabiga nza kubona umuntu arambwira abantu turabazi ariko barimutse ntabwo tuzabimutse
none wowe urabibuka amazina yabo
rwose ngenze amazina izina rimwe rimwe
ngaho mbwira nyokorome yitwa nde
narimwe yitwaga kubwira inyanga
naho se umukecuru akitwa nde
nimba barimutse azana nsiwe ntabwo nindi mbiye
bakaba bari batuye mu Mutara
bari batuye mu Mutara hafi ya Nyagatare ariko ntabwo nzi umudugudu n'akagari ntabwo mbiye
ku buryo nta muntu n'umwe w'umuturanyi wabo waba ukuzi nta muntu waba wibuka wavuga ati uyu mwana ndamuzi Mapusi ndamuzi
hari umuntu nasanze yari yari aho mama yari ababwira ko nawe yamubuzi
yego
ariko umuntu nawe niwe ko izina rye gusa nibuka ko hari hari umuturanyi w'umukecuru bitaga ndumva niyo ariko bari bafite umwana bitaga ni nyamira gitanire niba yari iwacu ntabwo mbizi namubonye gutyo ari mukuru umukecuru ndamwibutse bamwitaga Mutakibibi
utaha muvi Bugande mwari muvi Bugande mwaragiyeyo ryari byagenze gute kugira ngo mutahuke icyo gihe
rero ntabwo amakuru ntabwo bafite uko nge dutaha iwacu bambwira ko bari barahunze ngo inambara gahera n'ahara n'inzu byari byo ubu nibwo ndisobanukiye ko ari jenoside barahunze imbere utaraba jenoside yabaye turi mu Bugande
yego
rero ngo nari mutoya nta kintu mbizeho
dekano ntunkujyana ikabarondo ikabarondo nta muntu numwe wabu hadi uhasigaye ushobora kuba mwene wabo na papa wawe
ara kabarondo na urukure y'umuntu zata ukagaba kagenda batire mu handa bose bashaka ho kuba na gari hiya kuko na n'umunda komoka mu mutara n'ubwo niyo tavukiye
umuryango wawe wose nta muntu numwe usigaranye nta muntu numwe barahari barahunga ho mu Rwanda ariko ntabwo uzaho bari
yose ntabwo uzaho bari ariko ndizera neza ko bari mu Rwanda kuko ibanira n'umuntu ko bamwe ko ifite bene yacu benshi aho bitakabara ariko ntabwo mazi n'ubwo ngo ngiri ko ngomba ko yacu n'ubwo cyose kongo ko yacu ari mu mutara
ufite bene wanyu kabarore ariko ntabwo uhazi no kuzagufata akaboko nka kujyana yo kubera ku kabarore ndahazi ntabwo ari kure ubu ngubu tuvugana uri Rwamagana kuva i Rwamagana ujye kabarore niyo wagenda n'amaguru ntabwo hashira imitaga itatu utaragerayo yego
naje kwiga kuko nize ibijyanye n'ububaji ikigo zandikaga banyeretse kwiga ububaji ko bari bafite atoriye namaze kwiga bamakazi wera bamaze kumpinda mfata amafaranga bampindura ndetse nimpindura aho ngaho mu butara hose nimeze nk'umuntu yataye umutwe nshakisha nshakisha nimwe naje kubona umuntu wambwira ngo abo bantu arabazi ngo keretse ngo ndashije kumara igihe kinini aho ngaho ngo nibwo nazayabona kuvuga ntabwo ndongera gusubirayo
ntacyo bitwaye wanyuze aho wagombaga kunyura ku ijwi rya Amerika radiyo yumvikana mu turere twose tw'u Rwanda na Nyagatare baratwumva Mutara wose baratwumva Kabarore baratwumva ndahamya ko hatazabura umuntu waba uzi uyu mwana wari mutoya Jean Baptiste wari mutoya yenda bakuze kuri mapusi ariko nagira ngo wongere wibutse abatwumva mazina y'ababyeyi bawe kugira ngo biyumve n'uwabumva bazi ababwire duhere kuri papa wawe
papa wawe niwe kurambira kwitwaga Rwagahungu
yego
mama kwitwa Naranga Nyimana
yego
mama atandukanye ari kumwe na mushiki wanjye ari mutoya cyane yitwaga Uwimbabazi
yego ndahamya yuko papa wawe ashobora kuba akiriho niba atari bugande ari mu Rwanda rwa buhungu azakumva niba ariho akaba kumva nimba hari undi muntu wo mu muryango yaba kubw'Imana yaba subi imbabazi waba wese akumva niki ushaka kumubwira usegaranye umunota umwe niwe nkunda gutanga kugira ngo umuntu rwose avuga icyo atekereza icyo yifuza kubwira abashakisha ngaho uwo munota nawe ufatiwe n'igure
papa wawe nawe ubera ko yifuza kumubona n'ubwo narabona ariko ndamukunda kuko ntakibazo nigeze ngirana nawe n'ubwo nabayeho nawe ariko si ukubera we ntabwo nigeze mubona ariko mubonye namwita papa kuko mu buzima bwanjye sinigeze mpamagara papa nawe twabanyuraga gato nawe sinigeze mubona iyo nunda ko namutita iruhande rwose ndabonye nashimye imana kandi nawe namushimye
urakoze cyane Jean Baptiste Mbonyi Muvunyi wakoze cyane kwitabaza ikiganiro Agasaro Kaburaga unshimirire n'umufasha wawe wadufashije kugira ngo dushobore kuvugana ndizera nkomeje yuko abikabarore abinyagatare abo mu Mutara wose bakumvise bazakumenya hanyuma tukazashobora kuguhuza n'umuryango wawe mugari n'umuryango wose tuzashaka ubwo rero nitugira icyo tugeraho tuzakubwira uzakomeze ibyo wumva ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe rero
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihari kuwa muri sanga mu rwego rw'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'abametisi Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi no mu Rwanda. Nyuma y'imfura yacu Hélène Eveline Schmidt twaboneye umuryango nyuma y'imyaka 51 ashakisha. Ubudiza bwacu n'uwitwa Marie Flore Gillet wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1900 56 avukira ku musozi wa Mukono muri Byumba. Nyina yitwaga Teresa Mukamwambutsa, akaba umukobwa wa Kabongo, nyina akitwa Kiminga, nabo bakomokaga i Mukono. Papa we yari umubirigi witwaga Fernand Pire, wari umukozi w'ububirigi, akaba yaraguye ahitwa Imurama mu mwaka w'1956. Amakuru dufite aremeza ko papa we amaze kwitaba Imana bamujyanye mu kigo cy'abana baba metisi cya Risave mu mwaka w'1957, ahamara imyaka ibiri. Mu mwaka w'1959 yoherezwa mu Bubiligi, Marie Flore ashyirwa mu kigo cy'imfubyi mu Bubiligi. Turamushakira umuryango mu Rwanda. Mu bushakashatsi twakoze twabonye ko uyu mubirigi Fernand Pire hari n'undi munyarwanda kazi babyaranye umwana wavukiye Isave muri 51, umwana w'umuhungu, nyina akitwa Kamanzi Jetruda, yakomokaga aho mu Gatoki. Waba afitanye isano na Kamanzi Jetruda wabyaranye n'umubirigi Fernand Pire, umwana w'umuhungu, akoherezwa mu Bubiligi mu mwaka w'1961. Yatubwira niba hari umwana cyangwa se umwuzukuru wa Teresa Mukamwambutsa w'Ibyumba ukiriho, niba se umuzi imubwire kumwene wabo Marie Flore Gillet uri mu Bubiligi amushaka.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga. Abana babiri b'abahungu bajyanywe mu kigo cy'Imasaka, nyina amaze kwitaba Imana, turi mu mwaka w'1990. Mushiki wabo Mukazikeye Clarisse utuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Butansinda, umudugudu wa Karama, aratubwira ukuntu batandukanye, yifuza ko twamufasha kumenya aho baherereye.
Ikintu kizanye mu kiganiro ni ukurangisha abana twabuze twari bato, mama yapfuye muri 90, noneho amaze gupfa muri 90, kuko twari bato tudashoboye kurera abo bana babajyana mu kigo cy'imfubyi kandi bitaga Imasaka.
Ninde wabajyanye?
Umudamu bitaga Yosefa wari usiri wacu nyine wa komine Kigoma, umudamu we.
Abo bana yabajyanye ari ndu bamuhaye, yari afite ubuhe burenganzira bwo kubavana aho mu muryango wabo akabajyana mu kigo cy'imfubyi?
Umuryango wacu twebwe mama yarapfuye, noneho apfa twebwe twibana, mbese turi imfubyi. Noneho kubera twari abana batoya, urabona yaguye mama ajya gupfa, yaguye hariya kwa muganga ahantu hari Ikigoma nyine n'uburira cyahari.
Yego.
Noneho urumva kubera twari abana tukajya tujya kubavuza, harimo gato nyine kataramenya kurya no kumva, twagira ngo tubahaye nk'amata akabacamo tukajya kwa muganga. Abaganga niba batubonye batugirira impuhwe. Hari umuganga wabitaga Gasangwa n'undi mama bitaga Bonifirida nyine wansimbana umudamu we hari, ubwo niba batugejeje k'uwo mumama nyine.
Ari impuhwe babagiriye bati turebe uko twabaramira aba bana bakabaho. Nta bandi bantu muryango wanyu bari basigaye bo mu muryango wa papa wawe cyangwa mama wawe?
Mu muryango wa mama hari mama arume, ariko nyine ntabwo bari batwitayeho. Kwa papa naho urumva abadata wacu bari bahari ariko nta muntu numwe abashaka kutwitaho kubera ko papa yari ashatse undi mugore.
None se mama wawe yitaba Imana papa wawe yarakiriho?
Yariho n'ubu ngubu ariho.
Ubuse abahehe?
Ubu nyine ariko uko bimeze ntago papa wanjye ariwe papa wabo bana. Abo bana tuvinimwe kwa mama, mama yashatse kwa papa ahatubyara turi babiri jye na mukuru wanjye gusa. Abandi bana rero babyaye mbese ubwo batandukanye papa yashakiye n'undi mugore, mama nawe yariyubakiye iwabo nyine arindushyibe aho ngaho.
None se ni namwe mwafashe icyemezo cyo kubajyana mu kigo cy'imfubyi?
Yego, mukuru wanjye niwe wari mukuru, niwe wajyanye nabo babajyanye nyine mu kigo cy'imfubyi, ni nawe wagiye kubasinyira ariko nta kiriho yarapfuye.
Hanyuma nimba warabaherekeje byagenze gute kugira ngo abo bana mubahe uwo mudamu Yosefa?
Mukuru wanjye niwe wari mukuru.
Yari afite imyaka ingahe?
We yigaga hari mu mwaka wa gatandatu, ariko ngo byabaye ngombwa kujya tuva mu ishuri kugira ngo dufate inshingano nyine yo kurera abo bana, twabonaga nta wundi wo kubitaho.
Hanyuma nyibutsa nimba wibuka Gasangwa abagirira impuhwe abasabira ko uwo mudamu Yosefa yabajyana mu kigo cy'imfubyi, abana bagenda nawe warabaherekeje wajyanye na mukuru wawe?
Ngewe nabagejeje nyine aho ku mama babashyira mu modoka nyine kuko bari bafite imodoka baragenda, ariko aho ngaho mu kigo cy'imfubyi babajyanye masaka bajyanye na mukuru wanjye.
Hanyuma mukuru wawe akubwira ko hari urupapuro yasinye yemera yuko abo barumuna be basigarayo?
Yego.
Kuva icyo gihe nta yandi makuru yabo wigeze umenya? Wamenye uko bahavuye? Wamenye aho bari? Nayahe makuru ufite?
Nta yandi makuru nongeye kumenya, kubera ko twari abana nyine natwe hari hasigaye n'abandi twagombaga kurera, ni bo nyine bari bato babonaga batugoye, ntabwo twigeze twongera kumenya amakuru. Urumva bindiyo bigeza muri 94, umwacukwe ndacukwe birangira nyine mukuru wanjye yitabye Imana, nibona rijye wisanze ryenyine nyine.
Abo basaza ba banyu bajya mu kigo cy'imfubyi cya Masaka bari bafite imyaka ingahe?
Harimo gato kari ubwo ntashoboye kugirana neza, ariko uwo umuto yaratabuzuza umwaka, yari afite hagati y'amezi 9 wenda n'umwaka. Ubwo sinaba nkibuka ngo bavutse ryari, kuko nanjye nari umwana urabyumva.
Yego.
Ariko umukuru yari hagati y'imyaka 3 n'2, hagati y'imyaka 3 n'4, kuko ari umwana uzi ubwenge. Ubwo yaticara aha ngiye kuzana amazi akahicara kandi ntuhave, kuko twari bato, ntabwo numva nakwibuka ngo bavutse ryari, ibipande by'ikingiza sinzi ngo nabibona gute. Ubwo rero yari umwana uzi ubwenge, mbese wabwira ngo ucara aha akahicara ahubwo uti ntihagire umuntu uza ngo winjire mu nzu, yari umwana mbese w'incuke nyine hagati y'imyaka 3 n'4 gutyo.
Amazina yabo ni ayahe? Umukuru yitwaga nde? Umuto yitwaga nde?
Mwaga Ntakirutimana Kalisa. Umukuru?
Yego.
Yitwaga Hakizimana Jean Claude.
None se nyuma ya 94 hari amakuru yabo mwigeze mumenya muza aho baherereye?
Ntabwo twigeze tuyamenya, kuko 94 byabaye ngombwa ko nyine bamwe bacukwabo abandi bacukwabo, birangira mukuru wanjye nyine duhuye tutakibona nyine, niba nari kubaza amakuru kuko niba wari uzi naho yabajyanye. Uwo mumama nawe wadufashije kubajyana ntabwo nari kumubona, kuko abantu bose bahise bahunga, kugeza na n'ubu nta makuru mfite. Amakuru nigeze kumva nayo uko wenda abo bantu baba barabahunganye, ariko sinzi ngo bahunganywe n'iyihe leta, sinzi ngo babahungishije mu kihe gihugu, ariko nyine nabyumvise gutya, ariko nta gihamya nabyo mbifitiye neza.
Ariko uzi neza ko 94 bari mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka? Boho naguhumuriza niba koko ariho bari bari abahunze abana b'imfubyi bari bahari muri 94 bose ku itariki hafi ya 13 ni bwo bwa nyuma buri indege bagana mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari n'abandi bakeya bashobora kuba baragiye mu Bubiligi, ariko benshi bagiye mu Bufaransa. Ubwo ngubwo rero nabo Imana niba yarabakomeje bakabakiriho niho bashobora kuba bari. Ariko se mbere y'uko bagenda, uwo mudamu wabagiriye neza akabafasha kubashyira muri icyo kigo cy'imfubyi hagati ya 94 mwigeze mujya kumusura mumushimira yuko yabakoreye icyo gikorwa? Hari imigenderanire mwigeze mugirana nawe besigeze abamenya mwibwijejaga babwira ati bana mumeze mute urambira ko ari umuntu mwiza mwakomeje kugenderana nawe
ne hari je yadutumaga nkuko kadufasha nyine nk'abana b'imfubyi ariko ntago ari kenshi nyine twakundaga kugenderanira ariko yarabizi nyine ko twibana mu rugo rwa twenye ni turabana akagiye nyine dutumaho tugatumiza se musure tukagenda nyine akadufasha
ni byiza bw'umwagiranye iyo migenderanire y'urukundo akabamenya nk'impfubyi nawe ndahamya yuko kino kiganiro zacyumva ubwo aza bamenya azamenya amakuru yawe usigaye ya mukuru wawe na yazayamenya ko atakiriho ubwo nibishoboka hari icyo yamenyeshwa ko nacyo yamenya ariko hari icyo yamenye nabyo yatubwira amakuru yabasaza bawe ariko ashobora kutabimenya kubera ko bagiye inzira zitandukanye icyangombwa ni uko yabamenye kiri bato akabamenya hasigaye nagira amakuru yadufasha kugira ngo dushobore kugera kuri basaza bawe ayo nayo ndahamya yuko azayaduha niba basaza bawe bakumva muri kano kanya ubabwire buri wese mu izina rye umuhamagare umubwire icyo ushaka kumubwira nguhaye umunota umwe ngaho buri masegonda 30 usuhuza umwe umubwire icyo ushaka kumubwira nubwo bwose bashobora kuba bumva bavuga ururimi rw'igifaransa ariko tuzabasemurira nitubabona babwire icyo ushaka kubabwira
tuhuza nakiruta imana Kalisa ndamubwira ko mukunda ari musaza wanjye kandi ndamukumbuye kandi ukuri ntabwo yagiye nk'uko wenda yabakeka ko bamujugunye ibibazo by'ubupfubyi ndamusuhuza ndasuhuza Nakizimana Jean Claude nawe ndamukunda kandi ndamukumbuye murakoze
urakoze nawe Clarisse mu kazi ke ngaho rero ukomere wakoze kuza mu kiganiro wagasaro kaburaga no kwizera ijwi rya Amerika mu kuzagufasha kubona abavandimwe bawe ubwo nitugira icyo tumenya tuzakubwira ukomeze utegereze wizeye
eh murakoze
agasaro kaburaga
umwaka ugiye gushira tugishaka uwitwa Emmanuel Twagirayezu bakundaga kwita Rwayibebe Gashema Vianney ni umuvandimwe we atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mageragere dore amakuru yaduhaye yerekeranye na Emmanuel Twagirayezu
umuvandimwe wahunze muri 94 ahungana n'ababyeyi na basekuru hanyuma bo baza kugaruka ariko ntiyaza ubwo nkunda kumva ikiganiro cyanyu ku cyumweru cyitwa agasaro kaburaga
yego
nashatse uburyo rero mbona nimero zanyu biranga nza guhamagara mfite umuvandimwe witwa Alphonse Twahirwa amubaza niba yambonera nimero zanyu arambwira ati ndagufasha ndaguha nimero za bagira ubusa muzavugane
ni byiza urambonye rero none uwo muvandimwe wawe yari yarahungiye he kubera icyatagarutse
umuvandimwe wanjye yahunganye na basekuru 94 bahunga
yego
barahunga bahungira hitwa babaye muhurumba nge ndi mutoya ariko nabashije kuganira n'abantu na se wabo wari waragiye ariko aza kugaruka ariko arashaje ari no mu cyaro aye baba bari mu cyara ariko na telefone zabo ntazo noneho amakuru yaho bari
hehe
babaye mu nkambi ya Kabira muri 94 hanyuma ubwo yabanaga na sekuru na nyirakuru na n'uwo se wabo witwa Makabuza Jean Marie Vianney hanyuma basi akaza kuhavaho mu nkambi ajya gukora akazi aho bita Ishange nyuma ariko akajya aza gusura basekuru aho babaga mu nkambi yaje kuva rero ahitwa Ishangi ngo shebuja amwimurira ahitwa Nyamibwa na Nyamikubi. Nyuma rero base wabo na sekuru baje gutaha ariko ataragaruka kubareba aho bari bari. Kuva icyo gihe rero baza andi makuru yandi twamenye arengaho baraje, kuva icyo gihe nta yandi makuru ye turamenye.
Uwo muvandimwe wawe yitwaga nde?
Yitwaga Twagira Yezu Emmanueli, bakundaga kumwita Rwayibebe. Yahunze afite imyaka 17 kuko yavutse 1977. Ariko hari undi muntu waje kuza duha makuru yuko babonanye muri 2000.
Yego.
Ariko umukuru wanjye we atakunze kuba mu nkambi, ntabwo yakunze kuba mu nkambi kuko baje ngo guhura, amubwira yuko asigaye yaratuye. Uwo muntu waje nawe yaraje aduha amakuru gutyo, nyuma ntabwo twongeye kubonana kugeza na n'ubu.
Yababwiraga ko yabatuye hehe?
Yatubwiraga yuko yabatuye mu ibyo bice bya Nyamikubi.
Niba Twagira Yezu Emmanuel bitaga Rwayibebe ni mukuru wawe, niba kumva akaba ari aho za Nyamibwa na Nyamikubi, akaba kumva hano ku Ijwi ry'Amerika, nayahe makuru wamubwira? Usigaranye amasegonda 30 yafate ugire amakuru waha mukuru wawe, umubwire amakuru yo mu Rwanda, umubwire n'icyo wifuza ufite ku mutima wawe.
Mu by'ukuri byashimisha abaye akiri wabaye anyumva, abavandimwe bose be barahari, uko twari abana 9 bose barahari, abaye anyumva rwose. Nimero zanjye n'izi, cyangwa umwe muri base wabo banyumva, abaye anyumva cyangwa hari n'umuzi ubazi afashije akaba yabagezaho aya magambo mvuga rwose, nuko turamukumbuye umusaza n'umukecuru. Bahora bavuga ati icyatuzanira Manuel tutarasaza byadushimisha cyane.
Amakuru dufite nuko Emmanuel Twagira Yezu atari Nyamikubi nkuko murumuna we abivuga. Umwe mu babanye nawe i Masisi muri Rucuru ari mu kiganiro Hakizimana Aloyizi, ari mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibirizi, akagari ka Gashiha, umudugudu wa Rukamiro.
Twatwara abana Masisi, aruwitaga Rwayibebe.
Yego.
Aruwitwaga Nubaha. Abitwaga Kalisa.
Yego.
Na Bizimana.
N'uwo
Manuel nyine ariwe bitaga Rwayibebe,
akaba ari muri Zambia ubungubu.
Wari muri Zambia ubungubu, ubwo nanjye naye ndimo bitaga Hakizimana Louise. Ariko njye nkaba naratashye ndi hano mu Rwanda mu karere ka Nyamagabe.
None utaha watashye uvuye i Masisi cyangwa se nawe wabanje kunyura muri Zambia?
Njye nari mvuye aho bita i Rucuro.
Ubwo hari muwuhe mwaka?
2019.
Hanyuma se
rero nageze hano mu Rwanda mvuye i Mutobo.
Wari uvuye i Mutobo?
Nageze mu Rwanda mpita njya kwiga ingando i Mutobo.
Rwayibebe se wigeze wongera kubasha kuvugana nawe aho yari muri Zambia?
2016 twaravuganaga, nuko amasimu bayanyatse, na 2018 twaravuganaga.
Ku buryo uratekereza ko akiri muri Zambia?
Acyari muri Zambia mu nkambi.
Iyo nkambi izina ryayo urarizi?
Aya ntago ndizi, ntago ndizi, twavuganaga arambwira ko ari mu nkambi ariko ntago ndizi.
Twagira Yezu Manuel mukaba mwaramwitaga Rwayibebe?
Yego.
Ubu naramuka kumvise azahita amenya yuko ari we Hakizimana mwabanye Masisi?
Yego, aho bita imikino.
ubuse niba kumva mubwira makuru yo mu Rwanda binamufashe kumva yuko na murumuna wa mushaka ugashima mubwira makuru yo mu Rwanda hameze hate ku muntu wavuye aho ngaho rucuru warumaze imyaka ukanyura moto ubu ngubu kaburi Nyamagabe mu Rwanda hameze hate
mu Rwanda nta kibazo rwose natanze n'ababyeyi be na barumuna be bose barahari na mukuru we aho bita ku ruhuha naho narahageze bambwira ko ngomba kujya mushakisha ari hose ngo bakavuga nari kwinomere narayibuze kubera telefone yanjye bayinyatse narayibuze
tuzagufasha kumugeraho muzavugana ariko se muri kano kanya niba akumva Hakizimana niba kumva Rwayibebe wamubwira iki birumvikanura mukumba ariko gira icyo umubwire hano mu kiganiro agasaro kabura gafata kanya winigure umubwire icyo ushaka
rwose icyo namushishikariza murumuna we aramukeneye cyane bunari Kigali ariko aho bita igashiha niho iwacu niho mvuka ubu bashiki be bari kumubaguha bamumbaza cyane ngo baramukeneye iba nyumva rwose yakwiye kuba avugira kuri radio nawe bakavugana akababwira nawe uko bimeze nawe agataha rwose n'imiryango yose bagubana n'iminani ye bari kuvuga ngo ubu nta muntu ushobora kwagera kereka bamubonyeho kandi no kugira ngo n'undi awufateho atahageze byibuze ngo abihereho ariko icyo namubwira cyo ni uko nge nageze iwacu nta kibazo gihari agomba kuzaza nta kibazo iwacu mu Rwanda nta mahoro nasanze nta kibazo gihari
Hakizimana Louise ndagushimiye cyane kuba wafasha kanya kugira ngo ufashe Gashema kubona amakuru ya mukuru we Rwayibebe ndagushimiye cyane kuba wifashije kino kiganiro kugira ngo udufashe guhuza abanyarwanda aho bari hose niba rero Rwayibebe twagira Yesu Emmanuel atwumva muri kano kanya aho ari muri Zambia ndahamya yuko atazatinda kutugeraho kugira ngo tubahuze nongere ngushimire mbikuye ku mutima gira amahoro
yego rwose murakoze cyane Imana ituhe umugisha twese
gusoza iki kiganiro ndatumikira hiti yise Enias mwene Nyabudaraza Eliana bari batuye mu cyahoje ari prefecture ya Gitarama muri komine ya Masango muri sectori ya Nyakogo muri serire ya Gashira bwoba ni hagati ya Gitwe na Buhanda yansabye kumufasha gushaka umwana w'umuhungu witwa Ndahimana Elam bakundaga kwita Didi akaba yarabuze ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1994 yarafite imyaka 6 akaba yari kwa nyirakuru abavandimwe be ashobora kwibuka ni mushiki we witwaga Umuhire bakundaga kumuhimba Picu ndetse na nyirasenge witwa Nerida ubwo n'ubutumwa gahitisha Enias ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha nimero rero ni 00127273461 nongere nyisubiremo 00127273461 mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababo ari igikorwa cy'urukundo n'ineza nta kiguzi ntihazagire ubasaba amafaranga abizeza kuzabafasha kungeraho ntibibaho iki ni ikiganiro kijwi rya Amerika cyo gukigekera ubusabane ubworoherane mu bantu no kumva ko umuntu ari umuntu nkawe naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana agasaro